Monsha gore since lockdown in theory le ya go level 1 we had the highest number of fatalities in the province. Mafelong ya vige fela re bile le di fatalities tsa o lekana 15 batho ba tlhokofetseng mo bileng ya rena in the past 72 hours ke 15. Ha re ke bontsha gore among the 15 re na le batho ba o setela ka maoto and ka tseba gore pošišo engwe e kaba gore cause ya di accident jakeng re lemogile gore batho ba rena they are still over speeding molaetša wa rena or people must drive within the speed limit ka re aba o theeletše so that is the reason re bile le so much accident over the weekend and o tla gopola gore minister Fikile Mbalula was here o lemogiše taba ya gore in this season we are going to reduce the fatalities by 20%. Mara as it stands now, I won't carry number of traffic lagauri. Behavior change is about like watching Waruna in the previous year, this time, 2019, the first week year after the launch of Arrive Alive, the whole Kovacheva to ba 28. As we speak today, renovile maphelo ya 34 so o tla košiša gore number e re bolelang ka yona e ko godimo that it's not what we're expecting but we are hoping with intensifying our programs re tla kgona gore number e ko that re kgona wa tseba the 20% that the minister has requested us to achieve.